amawulire gaagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimi ba Good Life Radio ne Wizo we twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe gaagakwe mu bujjo.
Amangoma gange gapukwa nsensalwa songa manyi gange lwacho yagala okufuna mangu oyagala bineme ebyange byononeke abaguzi baduke firwe gonyumime
Sanga bestomera na kandi kokwe kuzesa.